of a more same. Come, John.
Una fami unicia. 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 Una fami unicia.
I love a woman and a good jolly. Ashibula ni kuranzi dali Ailoko ubona ni kuchitela Ashibula ni kuranzi dali Ailowa manyenya manyelo ya mina Nami nilo juti wa ite chome na mina Nameswa ni bora sose yendo sa mina Kame nilo juti wa ibanga na vamina Uwe maizu big, ta play mama Ta play mami na anga kutwisa kubaba Silenga tini sa upewe nkata nirisuri I'm sorry, Katanga, I'm sorry.